Ekitongole kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority NEMA kivudde ne kiteekawo ennaku 21 zokka eri abantu abeesenza mu ntobazi n'okukolebwa emirimu egitali mitoofu oba gitalina kubanga gikolebwa mu ntobazi. Entobazi zebayogerako zeze ziri mu ndya busoro nga kw'otadde Kalagala ne Nakaiba mu disitulikiti y'e Masaka oba mu kibuga Masaka era embeera yonna gyagenda kubanga etambulira. Abo bonna abeesenzaamu balabuddwa nti bonna ku 21 balina okuba nga beetereezezza abo abamerisizzaamu endokwa z'emmwanyi baziggyemu abalimiramu n'ebibirala byonna babiggyemu kubanga tekigenda kukkirizibwa era ennaku zino singa ziba ziweddeko bakakasa okakasa nti ebikwekweto bigenda kutandika. Okwogerezganya okubaddewo wakati b'ekitongole kya NEMA nga kw'otadde n'abakulembeze basabiddwa naddala abakulembeze okwongera okukubiriza abantu baabwe bakulembera obuteesenza mu ntobazi kubanga kya bulabe eri obutonde bw'eggwanga Uganda. Nabwe kityo mbeere n'ekitongole kya NEMA kitegeezezza nti singa zino ennaku ziggwako ng'abo abalabuddwa tebateekeza mu nkola kiragiro kino ate bagenda kubakolako ekikwekweto eky'amaanyi.